just wanna stay like Kilimanjaro Mountain. Only dark and peely. I just wanna stay like Kilimanjaro Mountain. Arusha, huh? I just wanna stay like Kilimanjaro Mountain.
Tanzania, baby.
I just wanna stay like Kilimanjaro Mountain.
Africa, I'm African.
I just wanna stay like Kilimanjaro pale Moshi. Na kama vile bado itoshi kuwa nawe ni kama nimekita juu ya dunia. Siku za furani chache maisha mtanzania. Kitaa wendo rafiki wa karibu na kuzimia. Ati wachani hata kama wapendi. Live na kupa kitambo kabla ya hizi bendi. Flows jo millionaire juu ya bitch na zispendi. To the limit, baro na iposhi. Na kupenda skopi boshi. Classic material kila nikija na notion. Zina jepa, 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 cheka. Kule sote kwa ni hiki ndio Mungu alichonipa. Homies later, kwanza paper. Kipenda choro ni ngumu sana kukwepa. Kukosoa ni kazi rahisi ngumu ni kuwa hapa na hapa. Nijudi kubwa jo makini wa Simon. Mni hifadhi mini wa hifadhi moyoni. Muahidi shetana tutaona na motoni.
Top of the world.
Baby takufikisha haya nikiwa soba. Yeje manisha kwa lagali kama tap tap wala viroba. Kwa kumeza mamanta hapa waje watu somwe kwa viroba. Yep. Tushayotea mbi system ya iwezi kuzuia tuwe wakubwa. Tunza siri usinifiche dunia siri aina. Squared ufahari ni atari kama auna. Knowledge kichwani college ni mimi. They call me chef jikoni. Recipe zangu zinatenga delicious food hewani. Honey you're my customer and I'm your number one fan. Kwanini usinipe credit sababu nina debit ya account ya masheri mitaani. Amini sita kuangusha ntabakia hapo hapo. Moja kati ya top chat za moyo wako.
To be with you, I feel like I'm on top of the world.
Matatizo haya shonwi kama neti. Sinipicha ni ampie na imisingi haivu jiki. Na kuitaji kila siku na soka masitu sheki. Mapenzi nilonayo juu yako haya lizeki. Nitazunguka zunguka. Sitayona nchi kama wewe. Bara kama Afrika. Muziki kama hip hop. Kama kweli ndo nauza I'm on top. Yeah we don't stop. Iko wazi ni kweli. Good music family ndo hapa. Baki sende pali nami. Kama Juliana yami. Support yako ndo niweka juu sana. Haya design shinda ni komari juana. Tamu sana sikioni kama soja loose divan. Hivi zan hizi ndo nyakati zetu kushine. Mwanzo mwisho mapendo siyo tumpaka valentine.
To be with you I feel like I'm on top of the world.
Kilimanjaro Mountain. I just wanna stay like Kilimanjaro Mountain.